are it, the Hit Finder. Hit Finder.
Wins on the beat.
Why?
Purchase your tracks today.
Tunakonga mimi doctor natupa mistari kani jaba lazima nchatishe lazima nchatishe
purchase your tracks
lazima
today
nchatishe.
Sambaza mistari kila kona, hatulegezi mamurio wakangemi. Ini moto, tena fire, simu nipe white, nataka kutatisha. Nijibambe, kiulaya, kama malaya, wanawe jianika. Form ni kupewa, hakuna kusinzia, mbaka moro, tulama hizo machupa.
Simu nipe glass, ninataka wine. Simu nipe glass, ninataka wine.
Hit finder, hit finder, hit finder.